wasa nyina yako harse wabigenzu kuma nyina mu rugo n'abana
uwo ni madame Nyiramurayonzi Arukonsina utuye mu kibaya cya Bugarama aradutekereza ingorane ahura nazo zo kurera abana batandatu wenyine umugabo bababyaranye ntacyo amwunganiraho suko bababyaranye adahari ahubwo yamuhari cyundi mugore nawe bamaze kubyarana abandi bantu umunani
undi we wafitanye bangahe
ufitanye umunani
ubuyobozi se bubivugaho iki kuri icyo kijyanye n'inshingano ze
afite kubyemera ariko nanabikora ubuyobozi bukamufata akabyemera nabikora akaguma nyine mu rugo nawe nyine wabona bikurenze ugafata abana ukaguma no mu nzu ukabagaburira ukajya ubahingira ukagura n'imyenda yabo nyine basi
iki si ikibazo yisangije ariko kuko aha mu Bugarama guhari kabisa n'ibyabaye umuco w'abahatuye
hano mu Bugarama nta mugabo atunga umugore umwe nta n'ugukunda guhahira umugore atari umwe ku ijana umugore acukwe umugabo agacukwe ahubwo bagahura mukubita
nta munyabugarama mushobora kuzana ugushaka aho ngo mubyarane gatanu gatandatu ataraguta mu nzu ngo agende
iyo mubyaranye imbyara icumi ukaba mufite abana arareba akazatunguye ntabwo akiri umugore ahubwo reka nishakire undi ubwo agafata wa mutungo mwahahanye akawujyana hanze
abubatsi ngo aha mu Bugarama ntibavuga rumwe ku ntandaro y'ubu buharike abagore baratunga abagabo agatoki kuko utihanganira ubukene abagabo nabo bakabashinja kutabubaha bitwaje ihame ry'uburinganire
hari ijambo ryakoreshejwe nabi ati ni irihe uburinganire hari uburyo abadamu bakoresha iryo jambo nabi umugabo runaka yavuga ati none siko ibintu twabugiye namye gutya kubera iki wanyuranyije n'ibyo twapanze mu rugo ati pima noneho baduhaye uburenganzira nuvuga gato ati barazana abayobozi bakujyane umugabo utihangana ahita nyine anyura muri iyo nzira kugira gute guharika
umugabo ashobora kubona mu rugo afite imibereho mike kavuga ndetse wapfuye umugore akigendera ku mugore ufite urufaranga akansasira neza kandi ntategeze kwa mugore bafite n'abana batanu babyaranye bagomba kureba
aba yamuharitse amushakaho amafaranga gutya kashi iyo amafaranga ashize wa wundi muto nawe aramutse akajya kuwundi ni ibiri mu Bugarama
intandaro aho yaba ituruka hose ariko ingaruka zo ni nyinshi mu miryango igaragaramo iki kibazo ku isonga imibereho mibi y'abana bavuka muri ubwo buryo ibi kandi ngo bishobora no kuzana amakimbirane yo mu miryango inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ziravuga ko icyo kibazo cy'ubuharike cyahagurukiwe uyu ni Bwana Sigaye Emmanuel umuyobozi w'ako karere wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage
niba umugabo abengutse ku mukobwa akumva agomba kuza kumuharika urugo kuza gusenya urugo yubatse yarasezeranye ntabwo bigeze batandukanya na mu nzira zemewe n'amategeko ubundi natwe nk'ubuyobozi dufite inshingano zo kurengera umuryango ntabwo tugomba gukomeza kwemera ko iyo miryango ibaho icyo turi kugikora naho n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ndetse n'abayobozi kugera ku rwego rw'umudugudu ko tutagomba kongera kwemera imiryango nk'iyo ngiyo tuyemereye ko abantu nk'abo ngo baza gusenya imiryango yari yubatswe kandi iyo miryango itegeze itandukana
ubuharike buranateza izindi ngaruka zijyanye n'ubwiyongere bukabije bw'abaturage nk'umurenge wa Bugarama ubwawo urimo ufite ubuso buto mu karere ka Rusizi ariko kandi ukaba mwifite abaturage benshi n'abarenga 31,000 ahabarurwa abarenga 270 ku kilometero kare kimwe Denis Stokre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.